Kabo White House fanga bonda kubeda kona noyo Oval Office la. Amerika jamana tigi ya jira. Kabe Suede jamana ka tonde undeme. Kosebe Atlantic jamana ka tombala. Mi balendo sisa Turki jamana fe. Ina fo ajanyogon chama Amerika ba fe. Suede ka fara jekulu ninkan. O jekulu ka laje nata fe. Mi bina ke Vilnius juye kalo tile. Tani kele fo tile tani flanana. Asigi nyogon felan dona ala doni. O mimbe damne kabini avri kalo tile nanina. Nga Turki mi ye yelendi Helsinki ka don jekulu kono obeka Stockholm tabali o danfara nunu nyesinembe Suede ka Miriama Kurdu ka Kelebuloka inafo Kurdistan barakela okaton noye PKK Ankara ye min to seven gundo seven kono na bu jate jatige wale kuluye wa ko do nana halibi wala sa ka jamana fla nunu ka jenwa nyene jamana fla do kun temeneuna Iraq jamana dendo ye kurane seven do jini Stockholm Misri ba kofe oye dimi bla silamedine fam bela anika korofo juke Turki jamanatigi noye Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan fe Suede jamanaka